Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wutata qabeega jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meter bandi 19.25 digdemishan ratti Washington DC irraa kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Wixataa waxabajjii 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaan furame fedha keenyaa jedha mootummaan Itoophiyaa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaan.
Ministeer deetaan Qaataar biyya sana daawwachuudhaan yeroo waliin dubbatanitti kan isaan kana dubbatan dhaggeeffattoota keenya oduu keessatti gabaasa qabna. Kanarratti hoogganaa paartii mormituu kan Areenaa Tigraay irratti saaminsii fireebichi geggeessamee jira jedhamee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduutti deebina. Jaalanne.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaadhaan furame kan barbaaddu ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin Dantaalaa Qaataar har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin kan dubbatan yoo ta'u, Itoophiyaan ilaalcha gama hundaarraa walaba ta'uusaa ibsaniiru. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa dursee ibsa baaseen yaalii karaa nagaa Kuweet jalqabde kan deeggaru ta'uu beeksisee ture. Gabaasa kana Iskindir Fireewootu Finfinnee irraa erge namo.
Uggurri biyyoonni galoo galaanaa Qaataar irra kaa'anii fi wal muddinsi san hordofee dhufe ammallee furmaatan arganne. Saawud Arabiyaan, tokkummaan imaratoota Arabaa, Baahireenii fi Masriin akkasumas biyyoonni kabiroon eega Qaataar irraa hariiroo kutatanii fi dhiibbaa gochuu jalqabanii guyyoon nagi tokko dabranii jiru. Aangawoonni mootummaa Qaataar immoo biyyoota adda addaarra naanna'uudhaan ejjennoo biyya isaanii ibsaa deeggarsa gaafachaa jiran. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki gara Itoophiyaatti maluudhaan har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin kan wal ga'an yoo ta'u, rakkoo biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame kana hoogganicha Itoophiyaaf ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Itoophiyaan Qaataar waliin akka dhaabattu ministeer deetaan mootummaa Qaataar kun gaafachuu isaaniis maddeen oduu kun eeranii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa gama isaaniitiin wal dhibdeen biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame karaa nagaa akka furamu Itoophiyaan kafeetu ta'uu fi wal muddinsa biyyoota sana gidduutti uumame ilaalchisee biyyi isaanii tokkoof iyyuu kan hin loogne ta'uu hubachiisu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin wal ga'uu isaanii dura ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wajjinis wal ga'anii mari'atanii jiru. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Itoophiyaan carraaqqii araaraa Kuweet keessatti jalqabame akka deeggartu ibsa waajjirri ministericha ammaan dura baasirraa ka'uudhaan ibsanii jiru.
Akkuma kanaan rakkoo jirtu faluufi fara fala Amiirii Kuweeti Sheek Amaa Al-Sabaa jalqabee akka deeggaru itti aansine karaa nagaalleen hojjetaniitiin waan hojii karaa nagaatiin hojjetu akka quba qabaatan hojii karaa nagaatiin hojjetamu immoo nulleen qarqaarreetiin keessa akka jirru tana wanti jira.
Baatilee aga tokko dura hoogganaan yookaan Emiriin Qaataar Itoophiyaa daawwatanii dhimmoota siyaasaa dinagdeef hawaasummaa irratti muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoota gameeyyii kabiroo waliin mari'atanii akka turan kan dubbatan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun daawwannaan ministeer deetaa dhimma alaa biyyattii kan amma itti fufinsa sanaa ta'uu hubachiisan. Karoorichi kan duraan qabame ta'ullee haala amma uumame kanarratti mari'achuunis akka ajandaa tokkootti dhiyaachuusaa kan dubbatan obbo Mallas Alam biyyoota galoo galaanaaf Itoophiyaa gidduu walitti dhiyeenya lafaa jiruu fi uummata wal keessa deemurraa kan ka'e wal dhibdeen biyyoota sana keessaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka qabaatu beekamaadha jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf ibsanii jiru.
Gamakanin biyoti galo galana qatar rattar kanfi fudatan kutasana ke sattina gafin tasgabi kabaisisu malajran heddu ke sato koto motuman ertra beksejra ministrin beksisa kan ertra harib sabasen biyon narfan qatar walin hariro diplomasi qaban abun kami du qatar qofamiti jedan garu kutasana ke sattina gaf nagenya kabaisisu malato ko kesa da jedera ertran falmi kana kesa senu fi sagale sheda gesisu kan inqamne ta ustar kampin kun immayero fi kan degger sabar badu wante ter kampi biyonni arfan fudatan kun dimiero sa tare buagari argamsisu wante ode fanno mirkana irattir kachu murti tokko barbaachi sada jeda bulchi simoti qatar nanno sanatti fed iran kan eksise shoror kesota muslima sunni degger jechu ambiyoti ollarfanu hariro diplomasi wallin qaban kutunsani niada tama biyonni hangi tokko qatar wallin hariro diplomasi qaban torban darbe kutaniyu biyattin dinagren kan of dende su taw ministri malaka ka qatar amanti qaban dubbataniru witata harra televiziona CNBC jedam wallin gafif debi kagaggesan al sharif al Emadi akajadanetti jijjiramni hangi tokko jiraatu si garu jireenyi akkuma duri itti fufee jira jedhan kanaaf dinagdee biyya keessaa kan ilaale waan yaaddoofnu tokko iyyuu hin qabnu jedhu Saudi, Bahrain, United Arab Emirates, Masriin hariiroo jiru waan dhaabaniif jecha daldala kutaasanaa waan addaan cituuf jedhee hanqinni maallaqa kan ofii isaanii iyyuu rakkoon isa mudachuu malaa jedhaniiru namoonni baay'een qaataar qofti waan miidhamtuutti ilaalaa jiru ta'us nuti doolaara tokko yeroo dhabnu isaaniis akkasuma doolaara tokko dhabuu jedhan qaataar hidhattoota islaamaa fi iraaniin deeggarti jechuun biyyoonni hangi tokko hariiroo biyyattii waliin qaban torban darbe dhaabuun isaanii ni yaadatama iraan gama lameen adda addummaa qaban mariin akka fudhataniif gaafatteetti kuweet immoo falmi jiru maanguddummaan gidduu seenuuf jirti. Hogganoonni daldalaa ka Biriteen biyya gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu irratti gaaffii qaban jabeessaa jiru. Kunis torban darbe filannoo gaggeeffameen paartiin biyya bulchaa jiru kan Tereesaa Mey dadhabbii isa mudateen paarlaamaa keessaa sagalee yayyabaa argachuu eega dadhabee booda. Mootummaan Biriteen gamtaa Awurooppaa waliin isa duraan karoorfame sana caala hariiroo walitti dhiheenya qabu akka qabaatu gaafatan. Gabaa Awurooppaa michuu keenya cimaa waan ta'eef jecha itti gargaaramuuf carraa qabaachuu qabnaa jedhu filannoon mufannaa hordofsiise kan kamisa darbee sanaa as abdiin dinagdee biyyattii akka hammaatu ta'ee jira. Abbootiin qabeenyaas mootummaa haaraa ijaaruu fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u kan ilaaleen abdiin qaban raafamaa jira. Kanas qorannaa gaggeeffametu mul'isee jedhame. Paartii haaraan dhaabbate kan Faransaay irraa kata'an pireezidaant Emaanuweel Maakiroon filannoo paarlaamaa guutummaatti injifatu jedhame eegama. Filannoo marsaa duraa dilbata kaleessaa gaggeeffame akka agarsiisutti sagalee kenname keessaa harka 28 argatanii jiru. Kan isaan cina dhaabbachuun dorgoman walta'aan isaanii immoo sagalee harka 4 waan argataniif walitti da'amee gumii biyyoolessaa keessatti sagalee yayyabaa akka argatan gochuuf jira. Barcuma paarlaamaa jiran 577 keessaa 400 caalaa injifachuu isaan dandeessisa jedhameera. Uummati dilbata darbe kana ba'uun sagalee kenne xiqqoo ta'us uummata biyyattii 100 keessaa harka 52 kata'an sagaleen kenne nafaniiru. Poolisoonni Raashaa hoogganaa mormituu kata'e Aleeks Naavalaanyi nyiif deeggartoota isaanii hidhaniiru. Isaanis pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin wajjin waltaatota isaanii mormaa turan. Naavalaanyi waggaa dhufu pireezidaantummaa Puutin waliin akka dorgaman kan ibsan yoo ta'u hiriirtonni ituu daandii irratti hin bahin mana isaanii Mooskoo keessaa cinatti qabamanii hidhaman. Hiriirtonni hedduun hidhamuu isaanii oduu gabaastonni jaan argan kan dubbatan yoo ta'u jaarmeeyaan kan mootummaa hin taane tokko akka jedhutti hiriira kana kan hordofaa turetti Mooskoo keessaa nam 120 hidhameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulti sanan no Tigray kese kabalinan sochwa jiru parti arena Tigray grata katan obba brades ta sambata dabrikana samin sivre bichirrat gege samusa parti insani bekse jira. Parti mormitu kun akajerutti gochan kun gochaya akka wanuma mandura baratame akkan tayin ere batile afran dabran kese kofa lubbum misenso tasanif deggerto tasani afuri dabamusa dubbate jira. Dubbiman bulchisa nanno Tigray obbo Gabre Mikael Malles garu nanno kenye keessatti sababa ilaalcha siyaasaaf namni miidhaan irra ga'es irra ga'uus hin jiru jechuudhaan deebii kennani jiru. Dubbihima paartii areenaa obbo Andoom Gabresillaasee waayilli kenya Henok Semmaagzer dubbisee jira tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Abrahaa Dastaa sanbata galgala naannoo sa'a tokkoo falakkaa gara mana ofiitti galaa utuu jiranii naannoo Abrahaa Kaasil jedhamutti namoonni sadii eeggatanii morma isaanii hudhanii reebanii mobaayila harkaaf maallaqa borsaa isaanii keessa ture mara harkaa fudhataniiru jedhu dubbii himaan Arreenaa Tigraay obbo Andoom Gabresillaasee. Morma isaanii hudhanis miidhaan irra ga'eera obbo Abrahaa namoonni dhaqqabanii harkaa isaan baasaniiru jedhu.
ሰዎች ወደ ጨለማ እየጎተቱ ለመውሰድ ሲሞክሩ ወጣቶች አይተው ተራርጠው ከነሱ ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር
ነሞኒ ሱን ገረ ዱከና ታርኪሱ ዳፉቱ ያለኒ ደርገጎን ነርገኒ ከነን የከሰን ራውተ ወሊን ወሎለኒ አሪያኒ ሉቡሳኒ ኦልቹ ደንዳኒ ጅሩ ሰነቦደስ ማነ ያላት ጌሰን
ሃሊ ኦቦ አብርሃ ደስታ የሮማ ማለከ ፈካቱ ማነ ያላቲ ባኒዮ ተፈዩማን ሳኒ ሃለማሊር አከጅሩ ጋፈተመኒ
አንገታቸው ስለታነቁ በጉረራቸው አካባቢ የማበጥና የመቁሰል ችግር አጋጥሟቸዋል። ለዚህ ጉዳትም
ሞርሚሳኒ ዋን ሁደሜፍ ናኖን ቆንቆሳኒ ይታዬ አከማዳው ተይጅራ ሚዳ ከናፊስ ወላን ሰርገተን ይጅሩ አማሃል ፈዩማሳኒ ጋሪዳ ይሰድራን ሚዳን ይረገራ አማወያዋ ጅሩ ሐለሳስ ፖሊሲ ናኖፍ ከናናሰናቲፍ ገባስኔ ጅራ
ለሞኒ የከከና ራወተን ጀዳማን ተአና ጀላ ኦለኒዮ ተጋፊ ዲያቴፍ ሸከምቶ ተከጀዳማን ኬሳ ከንቀፋ መንጅሩ ጀዳን ሸከምቶን የከከና ራወተን ጀዳማን ከሽለቦ ተሞ ዮካን ነሞ ተከሚቲ ፖሊሲትስ ገባ ሰሜራ ዋንታይፍ ሃልሳ ማለከ ፈካቱ እናይፕሰን
ሰዎችን ለመለየት አልቻልንም አተቻለም ስካሁን ሁኔታው ግን ከተራ ድርፊያ ያለፈ ነው
አመማት ነሞተ ሰና አደባሱ እንደንደኝ አልዲስ ሀገሩ ጎጫ ሳሚቸ ጌጌሱራ ከንደብሩ ሰበባንሳ ቀበኛ ሳኒ ኤርገሳማኒ ቦዳ ጢሱቱ ሳይረቱሬ ገረዱከናት ጌሱ ያላቱረን ዋንቴፍ ገርጋር ሰነማቲን ኦሉ ደንዳን ከናፍ የኩመጨልሴው ጀተመሚቲ ሰነረ ደብራ የከከሲ ራወተሙን አሬናዳፍ ከንጀልቀባሚቲ የከወጎታፍ ረደደቢውዳን ኦጀተማቱሬ አመማት ነሞነፉር ኑድራ አጅሰመኒ ጅሩ የሮአማስ ንሴንሶተ ከኛናኖ ትግራይ ጅራ ተንረቲ ሂዳ ደረራፍ ሬቢችራ ወተማጅራ ሃልሳ ሶዳችሳብ ሶቺ ንሴንሶተ ከኛ ሙርቴሳ ከንጅሩ ዋንተፍ ኡመን ኢትዮጵያፍ ሞቱማን በላልፈቹ ቀባ
ሞቱማንስ የከከነራ ኦፊሳ ፈገሴ አዴም ሶጂ ዲሞክራሲውማት አከሴኑ ጋፈና ጀዳኒሩ ቶርቤ ከነስ ተምቤኒፍ ዞኒ ወን ገመድ ያከሰት ምሴንሶኒ ከኘ ዶርሲ ፈመኒ ሂዳማጅር ዋንታይፍ ሃለሳ የኩ መጨልሴ ወጀተም ኤሚቲ ጀቹራን ዱብሂማን አሬና ትግራይ ኦቦ አንዶም ገብረስላሴ ይብሰኒሩ ገመብራቲን ዱብሂማን ናኖ ትግራይ ኦቦ ገብረ ሚካኤል መለስ ናኖ ሰነከሳ ነምኒ ዋይላል ተሳ ፖለቲካፍ ጀዴ ሃሌላን ረገዮካን ረገው እንጅሩ ጀቹራን ኩታ አፋን ትግሬፍ ይብሰኒሩ
በተደጋጋሚ ከምዝገለጽናየው ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሐሳቡ ይኩን
ኢረደደቢውዳን አኩማ ኢብሲኔ ኢላልቸሳ ፖለቲካቲቭ ዮካኒሞ ፓርቲ ሲያሳ ደገሩ ሳቲቭ ጀጨ ነምናጄፈሙ ሬበሙ ዮካኒሞ ሂደሙ ናኖ ከኘ ከሰንጅሩ
አሬናን ከነሞኒ ነድራ ሂደመን ጀዱፍ ኦላንቱማ ሴራ ከበጂሱፍ ኤንዩዩ የከራ ወቴራታናን አከሰር ኤየሙት ዱርሳ ሸከምቱማን ቦደረሙ ማን ምርቲ አጀጀደበርስናን ምርቲ ሴራ ይገታ ለሚ ወንገሩ ያደ ሲያሳ ሰከሚኑ ቀባቹ ደንደኡ ጀዳን
አመይሮን ገልገለ ከሳ ሳለማብ ደቂቃ ፉርተሚሽን ታጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሳቶኮቭ ገረ ደቂቃ ፉርተሚሽኒቲ አገፈቶ ተገኛ ቆፒ ታኑ ትጨው ከኘ ዱረ ወለ አዳ ከናቡ ዘለቀ ከነንሲና ፌራ እቲም ቡሃራ
ያጓ ድባራ ባያ
ከገኒ መናራ
ናርገ ሰማናራ
ብራር ሳና በነጋ
አጋ ገሳ ነጋ
ነጋ አባ ባይኑ ዘንዘራ
አባሩ አቆ ናንጀራ
አባባሩ
ያ
አባሩ ደምቱ ባፎሊ ገራ
አባሩ እንደሙ ወዳያ አካና ዙራ ደመት ሃሎ ጀላጅ
ፈረላ ገራና ጋጎላ ዋገራ ፈረሰንጋይ
እየነረና ተለንካና ጋ
Jaljilo jaljilo ya
Lemojila
Jaljilo jaljilo ya
Lemojila
Gadan gadagaraya
Lemojila
Gadamojigaraya
Lemojila
Gadabuye garaya
Lemojila
አቡሽ ዘለቀ ወለሰ ከና ጉዳን ገለቶን ሰደ ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኮፒ ስፖርቲ ኮፒ ስፖርቲ አራ አትሌቲክስ ኩባ ሚላፍ ኦዱ ስፖርት ያደዳት ፉለፈታ ገረሶራተን ሲንዴቢስ
Usain Bolt kamtigu hint nika jiran kani kale drogomi fiigich metri dibitokko moe fitat fakkata jila mandu batammo namibi yisa baye negatra matangala tefatalle gana drogomi kubba mila wanch afrika tagana la mandu batti kamerunit drogomani fi tabachu jettetin kale ethiopia shan ibduwa nafan qabsiifte zimbabwe namo liberia sadif duwan rawasit wanch kubba mila dunya jolle gani didama gadi englanditti wanch angalate korea kibba tabacha bahana atletoti adunya drogomigan jila mandubat lendenit kopani fi wanch adunya champion adunya tifjechu waltafalachu jirani american atletota dib sadetama olqoppe fate odo raga isatoko afcon 2019 kana mo maqadrogommi kubba mila wanch afrikati gannala mandubat cameroon ijel qabane biye shantami tokko tabachu jira marro didami sadita batani ጎሊ ጃታሚ ለማት ጋር ሻምፒዮና ዋንጫ አፍሪካ ታዱሪ በቤካሞ ናይጄሪያ አይቮሪ ኮስት ኢፊ ዛምቢያ ፋ ታብጉያ እንገደረት እንደንደመን ናይጄሪያ አፍሪካ ክባት ለማፍዱዋን ለፋንዳይ አይቮሪ ኮስት ሞ ጊኒት ሳዲድ ዱዋን ቃሪስ ዛምቢያ ሞ ሞዛምቢክ ቶኮብ ዱዋን ከፈጋልች ዚምባብዌ ላይቤሪያ ሳዲድ ዱዋን አዋርት ቆተብር ደበል ጋናን ኢትዮጵያ ሻኒድ ዱዋን አፈንቀብሲፍቱን እኔ ترغمي اكناتان هدو دبرتيتو يوم بيتو مداغسكار سودان ساديف توكوم بوفتبر دبرت ليبيا نمو سيشلس شانيف توكوم جراسي تبر دبرت بروندين سودان كبا ساديف دوان سنغال اكواتوريال جيني ساديف توكوم نمو غولي رغلج غولي اثيوبيان غلجتانا تاكارا ديقيق اكوداني توكوداني كيسوت غلجاني كلميسو كوداني افريسو اكنوم جيتشا بقون ناندورتو غولي سادي غلفتاني غولي لماندو حفتمو بقون ناندو بطر ببوساني شانتاد تابا زامبيا لايبيريا ساديف دوان موتتانا غولي سادينو غربايساني كاناولوج موسانو جدني تتغوري زمبابوين بيوماف بيي سي كيساتي لايبيريا كانتونجيت درغوميتانا غاري كوداني لما قوداني تاباتاني غويا هدوف تاباتشو ديه موجرا Dorgommii wancha kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu Raashiyaa qopheessaniifillee warri dabru wal dorgomuu jira. Ameerikaaf Meeksikoon takalee irratti tokkoof tokkoon gargarii galane. Goolii Ameerikaan galfatatan Maayikel Biraadiliitti metirii 37 irratti dhiitee keessa buufate. Biraadiliin kubbaa gamaatti kennan jidduutti butate namichi Meeksikoo goolii eegu Guleeroo Ochoo utubaa gooliitti darraasee gooliitti galfate. Namichi Meeksikoo taphatu Kaarloos Veelaazeellen ammoo gara metirii 20 irratti galfate. Meeksikoof Ameerikaan garee isaanii keessa jiranii garee tokko keessa jiranii Meeksikoo qabxii 14 tokkeessoo jira. Tapha 4 tafaaf Yuunaayitid Isteet ammoo qabxii 8 sadeessoo jirti. Tapha 4 tafaaf waancaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee gani 20 gadi deebina ammoo U20 ka jiran kaanii Kooriyaa kibbaatti taphachaa bahanii Ingilaanditti mo'ee mootummaan galate Veneezuweelaa tokkoof duwwaa mootee jechuudha. Ingilaandii fi Veneezuweelaan akka taphaatti ilaalan sila akkuma dansaa taphachaa bahan. Ingilaand asiin dura dorgommii akkana kana marroo 10 taphatte baran qofa argatte goolii isiin galfatetan Doominik Kaalvert Liweenitti galchee fi moo'achiise. Doominik namichi goolii eeguurra kubbaan futuqattee lafatti argatee jennaan biruum ga'ee keessa buufate. Namichi goolii eegu kubbaa gargalee tirree keessatti arge yoonni jedhu kubbaan goolii keessa taphatti sunumaan jibbaate lakkise. Garama atileetiksii deebi'an atileetiin Jaamaayikaa beekamaan Usain Bolt kaayyoo ce'uyyuun xinniqaa jedhan kaanii kalee metirii 100 mo'ee dorgommii dhiisuuf waan dhiisu fakkaata. Nam kana jila maan duubatti uummatii isa 1,300 ta'u istaadiyoomii yaamaniitiin galateeffata achumaan nagadhaa matalle. Bolt marroo 8 shaampiyoonaa olompikii ta'e kalee mo'ee galee jennaan daansii laf cire uummatilleen Veneezuweellaalleen. Buvezeelaa afuufee kaan alaabaa harguufee fi kaan ammoo qaanqee waaqee solfaa caaseef gammadeef. Namni kun metirii 100 fi metirii 200 irraallee rikoorda addunyaa qabaachuun beekama. Gamkaaniin atileetota addunyaa kaleef guyyaa dheengaddaa dorgommii hedduu moo'achuu majjiran warra moo'e keessa tokko Itoophiyaa atileetiin Ertiraa Maammuutilleen Maammuut immoo dorgommii kiiloomeetirii 18 fi metirii 200 kalee Faransaayitti magaalaa Wiiler Suur dorgomeetiin. 59.58 Siifaan Huseen biyya Daachiitti dorgomte isheellee dorgommii metirii 1,500 warra mo'ee keessaa tokko. Atileetota Ameerikaa bebeekamoon ta'an Eliyaan Toomaas illee dorgommii metirii 200 warra mo'ee keessaa tokko. Kamkaan Itoophiyaa dabarraa kun duruu tolchuu jiru. Ammallee atileetota Itoophiyaa ta'a dorgommii alaa irratti Itoophiyaa bakka bu'aniitiin maqaa yaamsisaniin badhaafnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Atileetota Itoophiyaa waliin dubbatanii jennaan tani jedhee jedha gabaasaan kenne Iskindir Fireyoo ka oduu tan nu erge atileeta gammachuu qaban keessaa tokko Masarat Daffaar.
ማበረታቻ ሽልማት በተለይ ከሀገር መንግስት ስታገኝ በጣም የተለየ ስሜት አለው።
በዳሳቲ ቢየኬ ራኬ ሰቱ ሞቱማ ኬ ራርገቱ አሚሌ ጉዳሲ ኬና በዳሲ ኩን በርቶኮ ግዱት ጣበቴ ታቱሌ በዳሳ አርገቹን ሞኡፍ ቡዋ ጉዳ ለማከን
ፕሬዚዳንቲን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ጀዱት መሬት አንረተ ነመዱት ወልዱበት ሙሜ ሚኒስትር አለን ዋን ዱን ጨቀስ ገምካኔ ነማ አትሌቶቲ አዱኛ ድርጎሚ ሻምፒዮን አዱኛ ቲፍ ወልት ቆጳው ጀዳኔ አሜሪካን አትሌቶት ሰደ ተማጫል ቆጴ ፈቴ አካ ሱዛን ሄደር ትጋፋታም ቱን ሰብቁናምቲ አትሌቲክስ ያ አሜሪካ ጀቱት ቱን ኔ አትሌቶት አሜሪካ ቲፍ ቀልብ ጉዶታት
we will field it at full team which will 80 more athletes because we had you know
egi olimpikio taganna darbe ratti medala soddomi sadi arganne dubat tamalle qalbu masani dorgomajir dorgomi afurtami sadde ke satti nama dorgom sifna jara kenya torban sadi duba filanne kite fanna jara kanammo marro tokko fa qofamiti marro kabra sitti debina
Ayilam qopheen ispoortii taardhatanuma ansoraa haala keetii yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessanu bilbila jenna kam kiyyaan nagaa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Bulchiinsi Tiraamp kolgaltoota seeraa ala biyyattii keessa jiraatan akka ba'an dirqisiisuun hawaasa warra Ispaanishii seeraan jiraatan kan guutuu Ameerikaa keessaa irratti dhiibbaa fidee jiraa jedhama. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Biil Roojersitu gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaa ganda xiqqoo kutaa Pensilveeniyaa kibba gama bahaa keessa kan jiraatan kolgaltoonni qonnaa naannoo sana jiru keessaa hojii guyyaa hojjechuudhaan tajaajilu. Kunis naannoo sanaaf madda humna namaati. magala York Springs adadan hawasni worri adiq oftikan kesa jirata turan kurna hangatokko asgaru bay inelakobsa ummata magalatti ibbasaddeetta walakkaada ol worra spanishi mexico raadu fantu kesa jirata guya harmoli baati darbe kabajame kesa hiriyonni fronni walitti dufuudan bakka York Springs firehouse jedamutti fon wadani walin qoddata guya sana kabajaturan Achumanis, namoota waan nyaatan hin qabaanne farka qalleeyyii ta'aniif maallaqa walitti buusuudhaan deggersa gochaa turan. Ummata achitti wal ga'e keessaa jiraattonni warra Spaanish hedduun achin turre. Ittaanaan kutaa ittisa ibiddaa magaalatti Robert Hogg utuu jarri achitti argamanii barbaadu turan garuu hedduun tarii aangawoonni dhufaniinu qabuu laata sodaa jedhuun akka isaan achitti hin argamin beeku.
A lot of times we'll go out in a car accident. And we'll go up to the vehicle and nobody's there. And it's because they think they're in trouble and they run.
Yero heddu garabakka balan konkolata mudate dangna. Konkolata sanabira nagen homtua chinjiru. Tari hamtu nura gawumala jira ni waayara ni fachibakatu.
Konya ummati ibarra harki sagalta mishantaw, President Donald Trump if imammata sani chumakan immigration if sagalekin nan kesa kan York Spring adda. Nannon kun burkitun bishanif. Dandin barajarra kuda salgaffa kesa ijara mekan kesa jiru ennataw, ojjettoonni guyyaa gama situwaan heddummaataniif jecha bakka kuduraaleen itti oomishamanitti jijjiiramee jira bakki kun. Kathy Snyder bakka hambaan seenaa keessatti kuufamu waaltaa York Springs hoogganu. Yeroo baatiin oomishaa ga'u jalqaba kana sitti argaman hojjettoota koolugaltoota warra Spaanishii qofaadha jedhu. Kaan isaanii achuma jiraatu garuu ayyama seeraan qabanii jedhu.
We see a changeover happening in York Springs that more and more stay.
York Spring keessatti jijjiiramni jiraachuu argaa jirra. Bakka kana bakka jiraatan godhatanii jiru. Abboota warraaf abbootiitu bakka qonnaa kuduraalee kana keessaa hojjetu. Garuu haadholiin warraas warshaa naannoo sana keessaa dalagaa irratti bobba'anii jiru jedhan. Yeroo ammaa kan yeroo tokko suuqii meeshaalee gatii salphaan argaman keessatti gurguramu kan Five and Dime Store jedhamu. Gara suuqii qabeenyaa nama Meeksikoo Luis Meeksikaan jedhamutti jijjiiramee jira. Suuqii kana cinatti egaa kuulugaltoota seeraan alaa qabuun kan geggeessame. Weerara waggaa kana naannoo sanatti geggeessame hawaasicha rifaasise hedduu keessaa tokko ture jedhu luba waldaa kiristiyaanaa akka ta'an Ben Les.
Unsettled at best and the really scary thing to me and
Hal tani kinas jiratan sirrovnef kanaf wantana na akkanna sodachisu namota kana sidamna kanjeru ijolle mana barnotaati enna manatti galan ati fabban yokan abban tokko qabamera kanatuna yaddessa
imammati immigrationi kanin irratti fuulleffate koolugaltoota yakka dalagan irratti abbati immigrationi garu koolugaltoonni waraqa asittin jiratan Hinqabaanne weerara sana keessa yoo jiraatan isaaniinis to'annaa jala oolcha. Deggeraa Trumpiif qonnaan bulaa naannoo sanaa akka ta'an David Rinker weerara koolugaltoota seeraan alaa kanneen seera cabsan irratti fuulleffatu ni deggeru garuu yoo isaan seera kabajanii fi lammii biyya kanaa ta'u barbaadu ta'e hawaasa keenya keessatti yoo haammataman gaariidha jedhu. Aangawoonni mana barnootaaf barsiiftonni naannoo York Springs. Hawaasa kutaa addunyaa garaa garaarraa dhufan achi jiraachuutti gammadu. Hawaasichis ijoolleen isaanii walii galanii jiraatu waan ta'eef gammachuutitti dhagaama. Haa ta'u malee jiraattonni hawaasa koolugaltootaa sodaa keessa jiraatu jedhu barsiiftuu ka ta'an Brook Schambach.
Even the young kindergartners are coming in and they're sad because they hear these things that are taking place.
Ijoolleen oolmaa daa'immanille innaa dhufan gaddatitti dhagaama sababiin isaas waan kun ta'aa jiraachuu waan dhaga'aniifi ijoolleen oolmaa daa'immanii wanta akkasiitti dhagaamuun baay'ee nama gaddisiisaa jedhu. Bulchiinsi Trump koolugaltoonni seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan biyyattii gadhiisanii akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fufee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 1175 1775 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13860 irrat akkasumas meter bandi 25 irrat wixata gajimaata tiqopya afaan oromootin dabarsu asirratti raawwata boor walitti deebi nagama keenyaan nagaatti bula amasa gantaa afaan amaaraa suttifu.